This is an MUT Radio podcast.
I told you we will have an interview with Yanage Untokozo Waka Makubane is going to be joining us live right here on MUT Radio. And remember, Wuti, we are raising awareness about dwarfism, as October is Dwarfism Awareness Month. So he's joining us live. He's going to be telling us a lot more, because maybe we might not be well equipped with some of the information. And but I'm just going to quickly welcome him on MUT Radio. Mr. Makubane, welcome on MUT Radio. On October, which is dwarfism Awareness Month, maybe if you could tell us more about yourself and maybe your experience living with your dwarfism.
Okay, and Jarvis and Shilu would say, Gundozo Igama, Kulankulele Eshowe, Escotinsa Saint Danger, Gafunda, Gafunda, Kwamondi, Primary, and Clayton Gaya, a high school, Oxe Kings of Litin, a light and Clayton Konanga singers like a MUT, Gunyawazul. Experience yami mailana ne disability yami dwarfism. Ngisuka kakhulukazi high school bekungekho mnandi yabo, because kunala magama lawa afi osekugcine kubizwana ngawo shoti yonke leyo nto leyo. So e-high school into bengayithandi leyo, because sasikhathi esiningi bengibhulishwa ngakho yabo. So bengakuthandi and bengasiyona into mhlampe engathi sengiyamukelile mina personally yabo, up until ngize ngifika la eMangosuthu last year. Kwangiphoqa ukuthi okay, njengamanje sengizwa kwabanye abantu sekumele ngizithole mina ukuthi ngubani, nami ngizamukele ukuthi okay, nje angihlukile kubanye abantu, ngiyafana nabo bonke abantu, kuphela ukuthi asakhiwe ngendlela efanayo. So-ke ilapho-ke ngaqala ukuzamukela ukuthi no, okay, ngiphila kanje, angibe yimina ngendlela engiyona.
So ushilo ukuthi izinto eziningi zishintshe ngesikhathi usufika le Mangosuthu. Maybe ungathi yini nje yithi phinte kubina kunika amandla to accept ukuthi isimo sesikanje, or to accept ukuthi okay, this is how I am.
Okay, into engayifika mhlambe engathi ngayithanda la eMangosuthu kunala bantu laba okuthiwa ama peer helpers ala esikoleni. Ngaleso sikhathi ngifika kwakukhona ama peer helpers nawo ayine disability ngaleso sikhathi. So ibona abantu abakuyibona mhlawumbe abangirecognize ukuthi no, lo une disability. So ibona abangithatha abangiregister, abangithatha bangisa kumunye umama lapha kwa student counseling, kuthiwa umama Chamani, okuyena ke wakhuluma wangitshela ukuthi no, njengoba uphila kanje kumele nawe ukuthi ube wena ngaso sonke isikhathi.
That is amazing. Now, maybe if we can move to October, which is the month where we actually raise awareness about dwarfism, maybe what does this month mean to you? Or maybe why is it important that in a society to recognize this condition?
Okay. Mhlawumbe into engathi ngingayisho about inyanga le ye dwarfism. Kankosam bengayazi.
Oh, aye, MUT rate. That is amazing. Maybe bazoyifaka nalapha ka student affairs, student counseling, student affairs, bazoyimpintshisa. But yes, Mfethu, now there are many misconceptions, isn't it, abantu abakholelwa kuzona about dwarfism. Maybe what are some of the biggest means or iy'tori nje ezingekho kuzizwe ngabantu bona ukuthi hayi iy'nkolelo le, this is not actually true.
Indlela engakhiwe ngayo mina bafo kuwukuthi if uzongitshela ngey'nkolelo nami vele ngingakholwa kwawena.
Oh
yeah, so iy'nkolelo cha Nkosi yami iziphi nje engangazizwa Ay, azikho.
Azikho nhlobo.
Azikho ngabe ngiqamba manga.
Yeah, okay. Thank you sibonga nko. Maybe if we can just move on. Maybe now ufikile la MUT. Maybe what has been the most helpful thing? You know ukuthi there are examinations, there are a lot of things ezenzeka le MUT. Maybe what has happened wabona ukuthi okay, MUT actually has my support yakwazi ukuthi it accommodate now.
Okay, umuzwa wakho unzima but ngizocela ukuthi ngobe ngendlela mhlambe ezohlonipheka yabo. Imango suthu kahle kahle isazama ekuthenini ukuthi abantu abane disability ba accommodate. Sengisho ke kuphela i dwarfism kuphela. Wonke ama disability isazama ukuthi iadapt kulokho yabo. So kulokho emzameni yabo ngiyayibona mina kakhulu because njengamanje sekukhona i disability unit kanti singenayo la esikoleni yabo, so yonke into ibesikhuluma no student counseling, but manje sisine disability unit la ukuyibona abantu abasilekelela kakhulu in terms of ukufunda kwethu academically nezidingo zethu as abantu abane disability. Mina manje mangiyobhala SM angisabhaleli edeskini elikhulu, sengifunelwa isihlalo esincane ngizokwazi ukuthi mangihleli ngikwazi ukubeka inyawo phansi kahle, because ihlalo lezi mayiphakeme ayemhlana vethu babuhlungu kanti singabantu abuye bezwela kakhulu nobuhlungu yabo. Oh. Yeah, so kulokho mangosuthu as examayo mina Nkosi yami ngingintokozo ngiyakubona and futhi imizamo yabo abangaphela amandla baqhubeke. Mhlambe ke sobambisana kwekuthenini kube ukuthi because nathi phela kusikho konke abazokwenza kube right thina sikwamukele. Yabo kuzoba khona ukuthi hayi lokho asikuthandi sicela benze ngale ndlela, kube ukuthi ke nathi bayasinikeza ithuba lokuthi besilalele.
Maybe ke manje just to move on, maybe eziphi maybe some of the challenges we face, maybe sesizophuma ke mangosuthu, maybe some things ama challenges we face ayo daily ngaba amaphi and how have you learned maybe to overcome those challenges?
Okay, ama challenges engwa face ayo daily nzuzo zonke abantu abane dwarfism isikhathi esiningi abafikele ezintweni eziphezulu yabo. Kade ngisesitolo nje manje ngiphuma kwaMnyandu and ishit ebengifuna beliphezulu ngifuna mina ukuyithathela sometimes sinenkani ke ngiyemfuna ukuzenzela into ngibona ukuthi le nto
izomshona
ngiyenze, but ke kumele ngigcine ngicela umuntu omude kunami uthi angithathele sometimes mina ngiyengithi ke nginikeza induku noma isihlalo ngizenzele.
Awufuna ukuzenzela?
Yeah, sinenkani safuna ukuzenzela sinjalo kodwa sibe sazi ukuthi asinezinto esingakhona ukuzenza.
That is amazing, Mao. Because of time, I won't hold you long. Maybe if you can share maybe some what message would you like to share with ama parents who have ingane that are born with dwarfism, maybe some advice that you would give them.
Okay, into ehlupha ngabazali kakhulu sengasho ukuthi bonke abazali abaneyingane mhlambe ezine disability nezinengane eyiphila le dwarfism. Mhlambe enye into mhlambe engayishonga ukuthi thina indlela esakhiwe ngayo sakhiwe ngendlela imizimba yethu ikhomba ukuthi umuntu omdala, but structure sayo nganoma ama bones akhona akhandwe aba mafishane yabo. So hlangane nami nje ngiyisikuqu impela ngiyinsizwa yakwethu buze ukuthi uyayibuka lento ngolento lena lungileke. So into mhlambe engayisho kubazali ukuthi beba support kakhulu abantwana babo bengabalahli kukho konke kwabakwenzayo nabakufisayo babalekelele ukukho konke.
Asibonga kakhulu. Now maybe finally sesikudedela ke manje, maybe how can ama communities and maybe the whole society endaweni zokusebenza, it could be ezikoleni nako zonke indawo, become inclusive and supportive of people living with dwarfism?
Mhlawumpe into engathi mina nginikezwa ithuba lokuthi ngiyenze mhlawumpe ezikoleni ngake ukuthi mhlawumpe njengoba kuyi disability kwi dwarfism awareness month kube ukuthi mhlambe mina noma nabanye abaphila nentwafizim siya egolini sofundisa abanye abantwana siya lax eyitolo nje badushile emsebenzini nani 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 ngiyafisa nami ngelinye ilanga ngihlangane nje novisi oyidwaf so yeah ngiyacabanga ukuthi njengoba sifunda la kukhunda ukuthi singakwenza so kubalekile ukuthi sifundisane mawufuna ukwazi into sondela kumuntu umbuze mina anginayo inkinga Nkosi yami nokungibuza ngedwafizim anginayo nencane ngakho nami ngivumile nje ngokukhulu angibuza ngambuzo ngivumile nje ukuthi ngizokwenza interview
awusibonge kakhulu mfethu esibonga kakhulu nokusijoyina kona MET Radio
ngiyasabonga kakhulu nathi
yes that was
this is a MET Radio podcast.